mega hits.
Ah, yeah. Prince Boy.
Najijua kabisa mapenzi siyawezi, hasa kwa nini niangang'anie, niwe tu wa kufuta machozi, na kila ninapopenda niumie. Na mapenzi sompa kumwage manoti, hata wenye nazo wanaumizwa. Kikweli mapenzi mchezo mchafu, kama kombolela kwa giza. Ila bado bado, bado bado, bado nazidi kung'ang'ana, ili nije kupata liye sahi. Ila naona kama najidanganya. Ila bado bado, bado bado, bado nazidi kung'ang'ana, ili nije kupata liye sahi. Ila naona kama najidanganya. Kuna nitakona sawa, ila sitokufa kwa stressi. We dia eti. Kuna nitakona sawa, ila sitokufa kwa stressi. We dia eti. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Mama mama. We dia eti. Oh no 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 no.
Kisha nijikinge, najiva imani tatovoa, moyo utakusahau. Nishakosha nafsi, sitaki stressi, mapenzi basi minawe. Yani heli nisonge, japo kinyonge, sitaki mazonge minawe. Ila bado bado, bado bado, bado nazidi kung'ang'ana, ili nije kupata liye sahi. Ila naona kama najidanganya. Ila bado bado, bado bado, bado nazidi kung'ang'ana, ili nije kupata liye sahi. Ila naona kama najidanganya. We dia eti. Kukona nitakona sawa, ila sitokufa kwa stressi. We dia eti. Kukona nitakona sawa, ila sitokufa kwa stressi. We dia eti. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Mama mama. We dia eti.